telefone y'umubyeyi ubaruta bose niwe Rwanda nziza wowe cyane yani bana b'iwacu ibyiza biri imbere twibuke duharanira kwigira amateka yaratwatse atwakaba ingenzi imena n'impanzi ndetse n'izindi nzirakarengane zazize uko zavutse twibuke duharanira kwigira ntabwo turi impfubyi nubwo twababuze kuko umuntu aba impfubyi igihatire mama ikizere twibuke duharanira kwigira twiboneye umubyeyi ubaruta bose niwe Rwanda nziza wowe yani bana b'iwacu ibyiza biri imbere twibuke duharanira kwigira agahugu umuco wako akandu umuco wako myumvire mu mikorere no mu mitekerereze ndetse n'amateka yacu arabigaragaza nk'abanyarwanda duharanire kwigira dushyire hamwe ibindi byose bizaza twibuke duharanira kwigira twiboneye umubyeyi ubaruta bose niwe Rwanda nziza wowe yani bana b'iwacu ibyiza biri imbere twibuke duharanira kwigira dushyire hamwe twese nk'inyamibwa z'u Rwanda twibuke y'amateka amwe yaturanze mu gihe twese tuzi maze duharanire kwigira Rwanda mubyeyi nubwo watonekaye abana babo tuje kugutonesha twibuke duharanira kwigira twiboneye umubyeyi ubaruta bose niwe Rwanda nziza wowe yani bana b'iwacu ibyiza biri imbere twibuke duharanira kwigira niba ufite icyo utanga haba mu mashuri mu madini no mu nama gitange utitaye kuri y'amateka mabi yaturanze uzabubaye inkunda Rwanda kandi uzabuharaniye kwigira kw'abana b'u Rwanda twibuke duharanira kwigira twiboneye umubyeyi ubaruta bose niwe Rwanda nziza wowe yani bana b'iwacu ibyiza biri imbere twibuke duharanira kwigira twiboneye umubyeyi ubaruta bose niwe Rwanda nziza wowe yani bana b'iwacu ibyiza biri imbere twibuke duharanira kwigira